Shine no rules.
News.
Show cheap.
Funa
ungizela phezulu njengezinyoni zezula, ngiyena uzola phasa lishane njengenyanga ebusuku. Lezi zakwaZulu zinenkathi sanyaka kakhulu, and it's about time sokubathela ngenduku. Ngizidala sigudla sibhala bevala, inkosi isidudla mzala uzogcwala.
Zakho sibonge boy.
Shona mala, ah, busy na bantu anu tapasa. Mang phone ang penduli ang sa tuli gamala. Ah, ah,
wafika ekhaya li-right, abantu vele abamthandayo abawaziyo umusic wakhe, so kwavele kwahlangana. So ngasho naye say, mhlambe G, in fact this is your time manje, yabo zonke izinto ziyahlangana.
Khohlwa isikhathi sewashi tell it stiff, khohlwa abacaba nayo indala leyo fifth. Sukuncishana notshwala order chief, khohlwa inkinga man gift gift. Ngiphethe imali asiphuze, bantwana yimi udede inkela ningiyuze. Mase ngidlala isisaka ngeke uze ungikhuze, ngoba ngizwa mshini ngiphethe umuntu eduze. Yeah, suka amaphepha ibhodlela liwange bhodlela, ususumama uyangichazi thina sokubozela. Makudle mali iyaphela ngizobhala edolweni, ngidla nayo indawo yami
ekhoneni. Ngikamama, ngikamama uyangichaza wena.
Oh!
You make me happy, but when you're told, you're walking in your class. If you're gonna get come see, so I'm gonna
ngisanda ukubonga kakhulu nje umsebenzi ka-G emva kwesikhathi esingaka mebuya kuyasijulukise kanjena futhi phinde ngibonge futhi nakwena Sandile ngokukholelwa ku-G ukuthi uphinde ubuzo Flower Bag. Okokuqala nje ngizothi ngisho nje ukuthi hhayi le nto eyenzakalayo angazi ngayigcina nini ukubona abantu baseThekwini behlangene. Ngathi Nkosi namadlozi angikhanyisa.
Phela ngihambi ngedwa sengicelile nasethongweni. Nenkosi ngipha amandla ngifaka umdlandla nokusikhala.
I think mfowethu uzocela nje ukusibeka nje la isiqobo mfowethu ngenhlonipho. Sicela mfowethu usithume mfowethu sikhona njengabafowethu njengomfowenu okhona la umfowenu omncane kuwena ukuthi sithume mfowethu. La ubona khona ukuthi nakho la engathi ngiyashayeka sibize mfowethu sikhona. Sizolekelela ngakho konke esinabo.
And I'm glad mfethu ubuyile egameni. Talent elikhona kakhulu.
Why uthethe isikhathi singaka G? Why? Edula.
Kunzima mfowethu. Impendulo yami easy. Kunzima sibaya.
Tshela banga phambili ngizofika la befike khona. Ngihlomile ngiyahlasela noma ngivutha ngisabasela. Bheka nje kade bengihlokoloza kanizothukuthela. Tangala sebe yamangala
fasaka kithi mayafana sebe yamangala ngiwe ithanga mabana mina kebo bana sokuzani yamakwala yakufuka sathu ka
ngilibamba noma lishisa ngipholele esandleni impintshe noma kuye kusinde kwehlela bekhona sinzi hleli yedumisweni ihanga ibhale ebusweni lobethi funze endala iphela amandla bethu zweni kubaliwe emabhuku nomlando lapho sofika tshela mina wena ubungazi ngiyajika kudela mpuma khona mangibheka la ngiya khona tshela bangaphambili ngizofika la befike khona
yoze ngifike lapho engifuna ukuya khona mina ngakutshela ngiyoze ngifike
isibindi sanqoba kade Yesu fana.
Akunde kufuge cha.